bitch jakiego?
JBC
Jim Weezer?
Nie, Lina JLA.
Trendy Kazi. Come time yoyote ba make sure umepiga simu kabla kwako utoke nyoshe oshe keija ningarishe vyombo ningare visafi ifuze humanzi nili chips funge jana jua likam na sauce akanbamba tu sana hadi kabidi ya medose morning bad laishi anadai
una movie
nampa breakfast anazusha
hii mayai haina chumvi
ndo mana sipendagi kuwaleta kejani but poli ni bamba hadi nkakusho mtaani house number 17 na uko over 18 kadumara 19 tunafika 20 napikia mpenzi kumuliza
na kamsa ngapi baby
nanish paka kuna jam tenish baby
itabidi nime speedisha uchipo kuishia sabu kwa simu mpenzi wangu ananiambia
Kona swaga just in case unawaga
yeah. In the meantime baby
kwangu mini takupa usijali koni kwangu baby huko si kwa mama nikifika utakipata ndakushika chuchu nyama yeah. Tujimwage kwa kitanda kitaganda kulamba ni vile tunavyotaka unabusu mbaka haga uifunge na banana ndakucheza kama nane utaimba kariana hadi mini taitana mbaka neva tatuanda ohi ohi atasema ey bana mii siwezi lala
lakini nimekuwa nikingoja na bado baby ujabisha mlango
pole sana niko kwa njia nimeshikwa na traffic jam down